Sema, what are you doing?
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 Sema, doing.
Doing.
Ah, Sema, rolling
Sema, doing. What are you doing?
Sema, doing.
Where is the peace, diver?
Sema, what are you doing?
Niko tuma dawa na changanisha kahawa Mina feel high na feel nina mabawa Mindiyo mgenje kama kawa Ukishika chuma usisahau kunawa Ukinipea misiwezi kata Hatukuli kuku tunakula bata Ingo maita nae sitachezwa jata Hadi kwa mamix ni lazima DJ kata Fanya kweli shika gode turirime Nipatie jembe kama shamba nikulime Unaishi wapirunda usinipime Unataka kusemuko kando ya kansime Paka nipaka Usichague, chapa kuchapa na upangue Doba ina nice tu ilague Nataisa kwangu sinzingue
What are you doing?
What are you doing?
Doing
What are you doing?
What are you doing?
What are you doing?
Doing
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 What are you doing?
What are you doing?
Doing
What are you doing?
What are you doing?
What are you doing?
Kama nyangi ya meiva ya ni wangu Nachekesha wako badai uyu wangu Nika cute sana ni kadoli kangu Bado unabolingi na mademu wabangu Tangu zamani walijua mini fisi Leo ni masi kesho ni Lucy na Daisy Niko koti juu ya kupatia suzi Na nilimpea china linipea juzi Sai ya nabolu wanashuku nilichimba Tungi so soft keza na yopika dimba Chapanisha inavimba Kwa kutema mistari buda mini simba Walisema sita songa Nimeomoka, sikia besta uwezi juu mechoka Na kunice, na kudandia, na kutoka What are you doing, na landea na machoka
What are you doing?
What are you doing?
Doing
What are you doing?
What are you doing?
What are you doing?
Doing
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 Doing What are you doing? What are you doing? What are you doing? Doing
What are you doing?
What are you doing?
You dope diver,
Shaka Mata Zulu.